ng'egwanga lyetegekerawo okwegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku nnaku 11 ez'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ebitongole ebitakawanira eddembe ly'abaana birabudde nti singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu okulungamya enkozesa endi ey'emitimbagano, abaana boolekedde akatyabaga. Ensonga zino tekinologiya ensangi zino tekinologiya aleeteddwa omujja n'enkozesa y'emitimbagano bijjumbiddwa nnyo abaana n'abavubuka. Wabula kizuuliddwa nti erudda bya bulabe ery'emyaka gyabwe kubanga wakasosola tekaliiwo. Ebitongole nga bikulembeddwamu aba Afri Child Center n'abakugu okuva ku ssettendekero wa Makerere basinzidde mu lukungaana olw'okubaganya ebirowoozo ku Golf Course Hotel mu Kampala, ne balabula nti singa tewabaawo kikolebwa okutangira ebizibu ebiri mu kukozesa emitimbagano, eggwanga lyolekedde ekiseera ekizibu. Abakugu bano bagamba nti emitimbagano ng'oggyeko okugikozesa okukabasanya abaana n'abavubuka, egimu giviiriddeko endwadde ez'obwongo, ebikola eby'okuwaliriza abaana n'abavubuka mu okuyingirira emize omuli n'okwetta n'okwennyamira, okwennyika ebirowoozo n'ebirala. Profesa Jenny Knoll abadde omwogezi w'enjawulo mu lukungaana luno okuva ku ssettendekero wa Rochester e New York mu America agambye nti baakizudde ng'abaana bangi bafuna ebizibu ku mitimbagano olw'okusiiba ku ssimu ez'omu ngalo, n'alabula abavunaanyizibwa babeeko kye bakola okuyamba abaana bano ab'omulembe oguddako. Banokoddeyo n'enkola eya Artificial Intelligence gye bagambye nti esaana okwekenneenyezebwa mu bwangu ddala kubanga newaakubadde ya mugaso, abalala bangi bagikozesezza okuwabya bannaabwe. Kamisona avunaanyizibwa ku nsonga za bannabavubuka minisitule ekikula ky'abantu Fred Ngabirano asinzidde mu lukungaana olwo n'akakasa nti obuzibu businze kuva ku bwavu bukyali mu maka ag'abantu obuwaliriza abaana n'abavubuka okukozesebwa.
From the parents, from the caregivers, and all those involved to what we call child dimensional poverty. We have found out that the child dimensional poverty indicators are higher, much as the income at household level has been increasing. The child poverty indicators also indicate that child poverty is very high in some communities across the whole country, but especially in the hard-to-reach areas or children with unique situations, environmental situations like Karamoja. That's why we are now saying the more we invest in the start, the more we understand child care and protection issues in regards to fulfilling their right, the right to survival, to parents, the right to development, to education.
Sekuru w'ekitongole ekya Free Child Center Timothy Opopo agambye nti Uganda ekyasomozebwa amateeka agatateekebwa mu nkola okuyisa enkola ezitasose kunoonyerezebwako bulungi okukakana nga zikosezza n'obulamu bw'abaana.
Which means that of every 10 children who start P1, only maybe 3 of them or 4 actually finish primary school. We have a high school dropout rate. We have the problem of child marriage. Almost 45% of our girls are suffering from this issue of teenage pregnancy. So that is another major issue. But now, with this new internet environment, where children are now having access to mobile phone, to social media, children are also facing the risk of exploitation through the internet, access to pornographic material, to inappropriate material, and so this is also a new area that we want to address. And finally, the issue of mental health. We are seeing many children now begin to commit suicide, many children suffering from depression.